tenaniki zidisha analambia koleza nikitaka kusitish analambia ongeza japo imethibitisha ila itampoteza ikipanda ni bala ikishuka no hatari asijepata madhara akaikosa na hali ladha yake msala shira ya kizanzibari nawezi wala akitaka na mba sukari I sugar sukari sukari I sugar sukari sukari sugar sukari sukari I sugar sukari napatia Tafune ngaja ngaja we Chakua waya chakua Ujibusti na karanga wewe Tuliza na kitumbu waila Jiadhari na maganga Usije ukaugua man Ikipanda ipala Ikishuka na hatari Sije pata madhara Akaikosa na hali Ladha yake msala Shira yake Zanzibari Taka nampa ai sukari ai sugar sukari sukari ai sugar sukari sukari sugar sukari ai sugar ai sugar sukari nambatia hey nambatia Nimroge kwa nini kasha nogeo Udambu wa sukari ni tamu kalea Zingifuri, zingifuri Mumeo yu hale gani Nime mjengea nyumba mimi Utamundani kwa ndani Kweli ana tumbo kubwa Mana kwa kula haweze kanida Dambuwa We damboa Halua, halua Ay, we damboa Nazema da damboa Digi, digi, ya We damboa Ina makama mafua Kiguru janyua So now, since we are at the end of the live I wanna introduce My beautiful, amazing, talented Bandmates Let's go Neema 20
So mm-hmm.